Love, 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 love. She's so sensation.
Pensar.
Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ki sare, 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 mawa. Penzi limenichagua. Hamtaweza nibandua. Hamtaweza nibandua kwake maua, maua. Sina shaka nimeamua, shida sije tutatatua, naomba nikupe yako maua, yako maua. Kudada deki, adi tudedi, yeah. Niko down, niko ready, we. Ushampata pedi, tushapanga wedding. Koko, 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 baby, we. Katoto ka painting, yeah. Katamtama keki, akaminishika weki. Sare, sare,
sare,
sare, sare, mawa. Penzi limenichagua. Hamtaweza nibandua.
Kuona napata raha, sina machozi, maisha yangu yamejaa furaha. Wazi wazi, wazi wazi, nikatangaza mambo mengi, mambo mengi nimekatakata. Inde, inde, tuma location nije, zungusha uje, usicheleweshe, usichelewe baby. Inde, inde, tuma location nije, zungusha uje, usicheleweshe, usichelewe baby.